Kuna time hasola ijipe. Kuna time atatalanta haili. Kuna time atasimo haili. Oh, kuna time. Kuna time. Stress kibao. Sijalipa madeni yao. Mfukoni tuni nambao. Juu ata sijalipa hao. Nionekanie, dialo nifungulie, ata na mimi nicheke. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dialo nisikie, dialo nionekanie. Dear Lord, nifungulie, ata na mimi niche.
Yo, came from nothing, doma na muse masanti. Benzo mabima ni gani utatua kwa parking. Square one, missi Rudy, eri ndio high. Kazi na sala, ndio mana missi, kosangi uradi. Family fast, kuna mamorio si trust. Na nikifanya, niko sure, wezi sema ni luck. Mali nimetoka, niko gata, gratitude is a must. We keep it moving, na tujai piga reverse. Nikireminisi, sile siku kwa mfuko ni 50. Na dreams za kuwa wealthy, rich, kwanza filthy. Poverty ndio enemy, na imata with the quickness. Na chest bag, daily utadhani, inasaka fitness.
Nisikie, dialo nionekanie. Dialo nifungulie, ata na mimi nicheke.